mind yangu iko mali yake. Tafash kwa saini kitu staki, smile imejaza uso mzima. Pressure zote nimemaliza, stress iko chini kabisa. Radio te tafu na safisha, kuna noma na ituliza. Flusi imekatika na kushikisha, tembea na moral wecheka. Msote likifunga toka jela, min kwa hapa ona nkitamba. Minasikia raha tu nkiimba.
Nasikia raha, 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 nasikia raha.
Imejipa tafadhali kapaleni yako kabisa. Niko na alaji ya mood mbaya, anytime nikute nikicheka sana. Maisha ni moja isiriaso, hakuna ingine tuongeze wakando. Mina enjoy no man avoid, yes all young inipatia joy. Inanipeleka dunia mzima, passport saye ni katisa. Nazurura ona nkitamba, minasikia raha tu nkiimba.
Nasikia raha, 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 nasikia raha.